wiilasha qaybta agaarta qaybta alaabta wiilasha jooga lambarka ay watay
qaybta alaab miya lambarkooda
alaabta kuwan alaabta alaab loo soo dhiiban
haye haye eber sagaal
haye
afartan iyo afar
eber sagaal afartan iyo afar
eber lix
afartan iyo afar lambarka ay watay afartan iyo afar
eber
todobaatan
iyo todoba
eber lix todobaatan iyo todoba
labaatan iyo sideed
agaabta
ha